Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe kimwe mu bitekerezo by'umushinga w'ubwiyunge nyakuri ku birebana n'amoko y'Abanyarwanda. Ndagira nti Inyabutatu Nyarwanda ifungiyemo inzirakarengane z'amoko ya politiki. Mu gice cya gatatu twumve noneho inama uyu mushinga ugira Abanyarwanda. Mbere yo kumva izo nama ariko, reka tubanze twumve ubuhamya bw'uyu Munyarwandakazi.
Ikibazo cy'amoko rero nubwo Abanyarwanda bakirengagije, dore bari baravuze ngo nta moko abaho, none ngo bamwe bagomba gusaba imbabazi. Ubwo birumvikana ko ikibazo abantu bari barakirengagije, none kwirengagiza ibibazo rero bituma bigaruka. Nitutabivuga ngo birangire, bizaguma bihora birangira. Njyewe rero kuri ibiganiro byanjye ngomba kubirangiza kugira ngo tujye twikomereza muri ambiance, twivugira ibindi nyine by'ubumenyi, tutarinze kuba bloke guhagarikwa n'ibyo bibazo by'Abahutu n'Abatutsi, kandi ari ibibazo bice cyane. Sasa rero ikibazo cy'amoko ngiye uko nkizi, duhere ku bwoko bwanjye, aho ubwoko bwanjye nabukuye, hanyuma ngo tuvuge n'iby'abandi. Ubwoko bwanjye rero aho nabukuye, njyewe kera tukiri abana niga mu Rugunga muri primary, niho natangiriye kumenya ibintu by'amoko, kubera ko mu ishuri baravugaga ngo Abahutu nibahaguruke, Abatutsi nibahaguruke, Abatwa nibahaguruke. Icyo gihe rero ebana ishuri ryose ryahagurukaga ari Abahutu nyine, bahagurukana ishema bishimye cyane, donke umuntu guhaguruka mu bantu kumva ari guhaguruka mu Bahutu. Icyo gihe rero nanjye narahagurukaga mu Bahutu rwose, kuko mbega nibyo bintu byari hatari twahagurutse, Abahutu nahaguruke cyane twahagurutse. Sasa rero kera kabaye rimwe umwana twiganaga aramfata ku zuru, izuru ryanjye yararikiye, aranyicaza ngo icara, ngo wowe ngo wize ngo nta soni, ngo erega nta n'isoni ngo uruhaguruka mu Bahutu n'ayo mazuru yawe ngo icara. Noneho ndababara cyane, ndavuga ariko se nakoze iki? Kuki ntashobora guhaguruka? Ngiye ndabona ari fani, kuki ntashobora guhaguruka? Ntago mbyumva. Ubwo rero ntaha nababaye cyane, ndi kwibaza ukuntu ngiye kujya mpaguruka mu bantu bahaguruka, ubona badafite ishema ryo guhaguruka bihishe. Mbega wabonaga icyo gihe abantu bahagurukaga mu Batutsi atari areze na gato, you know, mbega hari nkari nk'ikintu, mbega byari ikibazo icyo gihe kuba Umututsi. Donke rero nkajya nibaza ukuntu ngiye kujya mpaguruka mu bantu bahaguruka bihishe, ndataha nababaye. Nuko uwo mwana ndagenda kumurega mu rugo. Mama, donke uyu munsi nahagurutse, hanyuma umwana twigana aramfata ku mazuru, aranyicaza, yanga ko mpagarara mwe ngo ntago nemerewe guhaguruka mu Bahutu. Mama, ngo ngwiki? Ngo ubundi sinindara bakubwiye kujya uhaguruka mu Bahutu? Ngo iyi baba data we, ngo Mana ishobora byose we, yabihinduye drama, yabigize ibintu bibabaje cyane bikomeye, noneho njye ahubwo ntangira kwibaza icyaha, ngo ngwiki? Ngo hoya, ngo abana banjye we, ngo ntibishoboka, ngo ninde ngo wakubwiye guhaguruka mu Bahutu? Biramubabaza cyane, ngo ukuntu ngo nagiye Noneho arambwira ngo subira ku ishuri ubwire mwarimu wawe ko twebwe turi abana b'Imana, ntazongere kuguhamugurutsa mu Bahutu, ntazigere ntuzigere uhaguruka mu Batutsi, abatwabo ngo ni intama z'Imana, donke ubu n'amabati yabo ntibarayabona. Anyways, ubwo nyine bambwiye ukuntu ntazongera guhaguruka mu Bahutu, ntazigera mpaguruka mu Batutsi, kandi ko mwarimu ari we wayobye ko ngomba kugenda nkamubwira ko turi abana b'Imana, kandi ko ahantu hose ari abana b'Imana, kandi ko donke iyo sisiteme mbega wapi. Eban, donke kuva uwo munsi ndishima cyane, nkajya donke nje wasanga byari navuga ngo Louise ariyemera, wasanga ari aho ngaho mbikura, kuko ngenda ahantu hose ndumva nyine n'umwana w'Imana, ndi mu biganza by'Uwiteka, imiryango yose ifunguye. Ariko ubwo umuza ahantu ngera nimaze kwandika simuzabyisomere henshi cyane, kuko nyine nta ngenda mfite iyo freedom navuga ko icyo kintu cyampaye freedom mu buzima kutagira ibazo byawo tunabatutsi donc biguha freedom ugenda mu bahutu ugenda mu batutsi bakabyanga bakagutesha umutwe kubera ko nyine baba bagifite ibazo byamoko ariko ni hahandi nyine wowe iyo wabirenze uba warabirenze none rero nicyo nasaba ko abanyarwanda twasubira tukareba ko abantu bose ari ibiremwa muntu ari imana yari yarabaremye rero twakoshereje imana rero abo bana nicyo twagombye kwibaza ngo abo bana bazavuka sebo bazigishwa ibiki ibyo bazabigisha ni ibintu bibeshaho ni ibintu bibeshaho abantu cyangwa se ni ibintu bizabicisha eh niba bakibabwira ngo nibaguruke mu bahutu cyangwa nibaguruke mu batutsi ni ibintu bizababeshaho koko cyangwa ni ibintu bizabigisha bizabicisha ubwo rero tuziga binononsoye ubwo tumaze kuvuga ibyanjye by'amoko yanjye tuziga binononsoye noneho aho amoko yavuye naho byahereye nababizanye nuko twabikemura namoko yabagaho kera nuko dukomeza
ubwo buhamya mumaze kumva n'ubw'umunyarwandakazi witwa Louise Uwacu washoboye kwibohora ingengabitekerezo z'amoko ya politiki aragira ati kutagira ibibazo by'amoko y'abahutu n'abatutsi biguha freedom biragaragara ko yarenze ayo moko kuko atari umuyoboke w'inyabutatu yarasobanukiwe yaribohoye arishyira akizana ele libre abajyamakanya ko ayo moko aba mu mitwe yacu kandi ko hari abanyarwanda batayafite noneho nizere ko babonye ikimenyetso murabyumve namwe kandi uwo umunyarwandakazi si we wenyine hari n'abandi abanyarwanda bose cyane cyane abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu dukwiye gushakisha uruhindu ikintu cyose gihungabanya uburenganzira bwacu abanyarwanda dukwiye kwirinda kuba abagaragu ba moko n'ibikoresho by'abanyepolitiki badushora mu byo tutazi mu nyungu zabo tugomba kwitandukanya na politiki ishingiye ku moko kuko iducamo ibice dukwiye kuyoboka politiki mpuzabanyarwanda niyo mpamvu abagize sosiyete sivili n'amadini n'abandi badakora politiki igamije kugera ku butegetsi badakwiye kubogamira kuri leta no kuri politiki bityo bagafata ya mbere bakibohora iyunguri y'ingengabitekerezo z'amoko kugira ngo bashobore no kubohora abandi banyarwanda abahutu abatutsi n'abatwa barenganye kabiri n'inzirakarengane za politiki y'ayo moko kuko bashyizwe mu nyabutatu ku ngufu kandi nanone barahohotewe baricirwa babuzwa uburenganzira bwabo ku mpamvu z'ayo moko bityo bagirwa imfungwa za politiki abatemera cyangwa bataragira ayo moko nabo barabizira abanyarwanda rero twese twararenganye tuzira kuba mu kiswe nyabutatu gereza y'ingengabitekerezo z'ayo moko utarapfuye yarapfushije utarishwe yariciwe cyangwa arafungwa utarafunzwe yarahunze utarahunze yambuwe ibye yarasenyewe yaratwikiwe yafunzwe umunwa yimwe amashuri yimwe akazi yarakubiswe yatewe ubwoba yambuwe uburenganzira bwe azira kuba ngo ari umuhutu umututsi umutwa cyangwa ko arwanya ako karenganye umuntu wese udashobora kwishyira ngo yizane aba ari imfungwa ku ngoma zose abahutu abatutsi n'abatwa ntibigeze bishyira ngo bizane bose hamwe kubera izo mpamvu iyo nyabutatu abanyarwanda bakwiye kuyivamo bakibohora bityo ntibazongere kuzihusa abanyarwanda dukwiye kureka kumva ko abanyepolitiki ari bo bagomba kudukemurira ibibazo byose nk'abana bato bategereza ko ababyeyi babo ari bo babakorera byose ikibazo cy'amoko ntabwo ari bo ba mbere bagikemura kandi ari bo bagiteza ntiwabwira umubyeyi wawe cyangwa umunyepolitiki wakwise umuhutu umututsi cyangwa umutwa ngo nisubireho akubwire ko nta bwoko bwa politiki ufite ahubwo ni wowe ubwawe umaze guca akenge wamubwiza ukuri ko yakubeshye ntitwavuga ko abanyepolitiki ari bo baduteza ibibazo by'amoko ngo niturangiza tuba ari bo dusaba kubikemura icyo gihe twaba twemeye ko tubabeshyera niyo mpamvu abanyarwanda badakora politiki y'amashyaka kandi batagamije ubutegetsi cyane cyane abari muri sosiyete sivili n'amadini ari bo bakwiye gufata iya mbere mu gushakira umuti icyo kibazo umuryango w'abiyunze wabahuza niwo waba amizero y'abanyarwanda ntabwo ari umuryango w'abibumbye. Ibibazo by'u Rwanda birakururana n'uruhererekane, ntabwo biterwa n'ingoma y'ubutegetsi ubu n'ubu gusa, ahubwo byashinze imizi mu miterere n'imiyoborere, imiterere y'imiyoborere n'imitegekere y'inzego z'ubwo butegetsi, système de gouvernance politique, niyo mpamvu igomba guhinduka. Dushingiye rero ku ngingo ya kabiri y'itangazo rya UNESCO ryo kuwa 27 Ugushyingo umwaka w'1978 ku bwoko n'akarengane gashingiye ku moko natangiye mvuga, biragaragara neza ko inyabutatu yuzuyemo irondakoko, niyo mpamvu abanyarwanda bakiyirimo bakwiye kuyivamo. Icya mbere, abanyarwanda bari muri gereza ya politiki y'inyabutatu bakwiye kwibohora cyangwa kubohorwa byanze bikunze. Abahutu, Abatutsi n'Abatwa ni imfungwa za politiki, bakwiye kurekurwa bakava muri iyo gereza ya politiki kuko bakirimo, kuko bayirimo mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse n'amahame mpuzamahanga agenga uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Hagati y'amoko ya politiki n'amoko gakondo, dukwiye guhitamo aberanye n'umuco wacu hamwe n'ayo mahame mpuzamahanga. Ni ukuvuga y'amoko y'Abanyiginya, Abasinga, Abayega, Abazigaba, Abagesera, Abacyaba n'ayandi. Mu gihe ayo mahitamo atarabaho, ayo moko yari Abanyarwanda mu buzima bwabo bwite ariko akava muri politiki. Icya kabiri, Abanyarwanda badakora politiki y'amashyaka n'ubutegetsi bakwiye kumva neza ko ayo moko nta nyungu ya politiki bayafitemo, bakiyama umunyepolitiki uwo ari we wese washaka kongera kubatandukanya no kubateranya ababwira ko ngo badahuje amoko. Hagira umunyepolitiki ukubwira ati genda urenganye kanaka kubera ko ari umuhutu, umututsi cyangwa umutwa, ukamubwira wemye uti ibyo ni wowe bireba, wowe ushaka ubutegetsi ntibindeba. Nk'aba Banyabutare muri cya gihe cyo kuva ku tariki ya 6 kugeza ku tariki ya 19/1994, ubwo ari perezida igihe yagiye iwabo akabitaba ntibindeba kuko bari baranze kwica Abatutsi. Buri munyarwanda wese akwiye kwihagararaho, nanditse ahubwo hagombye kuzajyaho itegeko ryemerera umuntu wese gufata mbiri umunyepolitiki, ukangurira Abanyarwanda gusubiranamo kugira ngo ahite akikirizwa inzego z'ubutabera uko kanya. Uko niko kwibohora. Icya gatatu, amoko ya politiki y'Abanyarwanda abiriho kubatanya, kubateranya no kubasumbanya kugira ngo abanyepolitiki bagire ku butegetsi bifuza. Abanyarwanda nibamenya ko ayo moko afitiye akamaro abanyepolitiki gusa, bakishyiriraho politiki ihuza ibahuza kandi ituma barishya imbere y'amategeko, ayo moko azahita acika burundu. Icya kane, amoko ya politiki y'Abanyarwanda ariho atariho kuko igihe cyayo kirabaze, harabura ikintu kimwe gusa kugira ngo ashyingurwe burundu nk'uko nabivuze, ni ukuvuga politiki irengera kandi yubahiriza uburenganzira bwa buri wese hamwe n'ubwiyunge nyakuri bw'Abanyarwanda itagamije ubutegetsi, kuko ingengabitekerezo z'ayo moko ya politiki zibereyeho guhonyora ubwo burenganzira. Ni muri ubwo buryo rero ayo moko azava muri politiki y'ubutegetsi. Iyo politiki nshya niyo uyu mushinga wita politiki mpuzabanyarwanda ukaba wariyemeje kuyishyigikira. Icya gatanu, abanyepolitiki bifuza ubutegetsi bagomba guha Abanyarwanda icyizere cy'uko batazongera kwivanga mu bibazo byose birebana n'ubutabera. Icyo cyizere ni uko bakwemera kurekura inshingano zirebana n'ubucamanza, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, umubano mwiza n'ubwiyunge nyakuri bw'Abanyarwanda. Izo nshingano zikaba iz'Abanyarwanda badakora politiki igamije ubutegetsi. Ni muri ubwo buryo akarengane gakorwa n'abategetsi kazacika. Ibyo ni bitabo, nta mahoro Abanyarwanda tuzagira kuko abategetsi b'abanyepolitiki bazahorana icyizere cy'uko badashobora gukurikiranwa kubera ibyaha bakora. Nibakiri mu gaciro rero. Icya gatandatu, kuvuga ngo Abanyarwanda ntituzashobora kongera kubana neza mu mahoro ngo kubera amahano arenze kamere bamwe muri twe bakoze, ni ubundi buryo bwo guha inzira babandi bakoze ayo mahano kugira ngo bazongere bayakore, kandi ahubwo ari byo tugomba kurwanya kuko ibyo nibyo bifuza. Ntifuza ko twagira amahoro, ni ukuvuga ngo nta bandi banyarwanda bariho bazima bashobora gukora ibitandukanye n'ibyo izo nkuru y'amaraso zakoze kandi nyamara abanyarwanda benshi badafite amaraso ku ntoki tukaba tugumye rero muri wa mutego kwaguyemo wa ba bandi bifuje kudutanya no kuduteranya kandi bakaba barabigezeho uwo mutego tugomba kuwutegura tukabuvamo byanze bikunze ayo moko akava muri politiki kandi nayo akavanwa muri politiki abavuga ibyo nababwira nti indwara mbi ni ukumenya ko urwaye ukanga kwivuza uvuga ko nta baganga bashobora kuvura indwara yawe kubera ko ikomeye icyo gihe iyo ndwara iraguhitana byanze bikunze abanyarwanda tureke kuba bamakanye banzemera mbibonye n'abantu bishoboka twemere ko igihe cyo kubana neza kizagera nitubishaka kandi tukabiharanira bityo umunyarwanda wese azishyire yizane kuko ari uburenganzira bwe umuririmbyikazi nanamusukuri ni we wagize ati tutarive quand on y croit l'impossible n'existe pas mu kinyarwanda navuga ko ari nko bivuze ko ibintu byose bigira aho bikaba iyo umuntu abyemera ntibishoboka ntibaho ndarangiza nibutsa ko ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe kandi ko impinduka ikorwa n'ibitekerezo mishya iki kiganiro nk'uko nabibabwira ntangira mukigejejweho nanjye musomesha Louise umuyobozi n'umuhuza w'umushinga ubwingwe nyakuri umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi uharanira politiki mpuza abanyarwanda n'ubutabera mpuza abantu murakoze nabashimiye mugira amahoro nawe ubutaha
Duhumeka amahoro ni byinshimo twagirwe ibyago twagize uduhu buzima n'umunezero bigaragare kuki tutaba abanyamahoro kuki tutaba rukundo n'umunezero be wagaruka abanyamahoro kuki tutaba barukundo ngo umunezero be wagaruka